More amazing jams on ZambianJams.com.
Mufasa, Mufasa, Mufasa.
Sugar sounds, baby.
Shake it, sugar. January pakana December. Iwe kumutima wani wabako keweka. Leta na kutema, baby, remember. Yeah, baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima. Kweso kufele chite mwiko tesu iti ima baby. Nanguwa kese huku kunjengele loka baka nine ma baby. Na ina winende kusungira baby. Usa imale baby. Aya mau baby. Teti watu kwa nisha bose ni mangwele. Teti watu kwa nisha bose ni mamatava. Uso walibela. Uso walibela. Uka baby. Ati wali kwa tachi baby chimbaba. Iwe ukoko wa ule chibukisha. Ate kona demwa umbenu wa kutemisha. January paka na December. Iwe kumutima wandi wa wako kweweka. Leta na kutema baby remember. Yeah, baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima.
Nana kwa kukumwe na felose pa WhatsApp, ku Insta na Facebook. Nile na ye wakumkara na iwe physically baby. I can't wait kuchilinga na iwe. I can't wait kukugwila mumanja yanga again. I can't wait kupezeka na iwe. I can't wait baby.
January paka na December. Kumutima wandi wabako kweweka. Leta na kutema baby remember. Yeah, baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima. Ukakwe ulili. Iwe bisa mtima. Iwe bisa mtima. Ukakwe ulili. Iwe bisa mtima. Usaka pasi wina.
ZambianJams.com
Calendar Music Promotion.